Perdoak emote unani zugukan naturia danimake.
Thank you. Bibi na wewe tuwapendwa.